Brizzy on a beat.
Yeah.
Westside Music.
Jam
Love.
See.
Don't Mambo. Get.
It's Quavulos, the most wanted breeze.
Njifani mwari lato kozini mwakambandula onilambezi ya bruto lato kutia konji kutaela pene mbali bakale wapila hande miwa famu seme zensala tiki musali na kunifama rusu uwe na kinyu nomo fokozi mufuzi inge kuna fawe na uzwe ukaise lipali le ni kufembo ni uye ukaise swafa chamsi
nizime njuni latiela shele ni kapachwani. Only one is a little too, and in a shilling, you want to go see.
Ani beuzi kona ni vanga ni musika. Kue na kauke na ni woni lusika. Uhali watene ani sina kimushika. Ulatana kapa kisikwama. Upieva inge uskama. Konji pene kona uskama. Unana kuli uskama. Nuni kene matio uskama. Uwange tuonowe kuskama. Ani sina peno so kasobe seskama. Ilatola pala akusana seskana. Majaki mukungulu likawena zeskanwa.
Theni taxi kituzali niti wanifesa ngangana yomu sali. Fahala kweli ni mafona la bangi. Kakuti wazi bafoni mali ya nibangi. Manthens kuti you hate me now a daisy. Gaming ya bukuba ya kibusiness.
Mina msali yo anisive njuni la tiela shele ni kapachwani.
Downloaded from westsidemusicblog.net.